boko. Vitu navofanya usifanye in front of my eyes. Naleta mkorogo. Why you they keep on telling me lies? Si alali kipodo. We hubago weko pete kono. Tai, najua ndiyo sababu. Kwenye pezi langu nipate tabu. Zai, mwache mume na kuomba. Zai, kweli Mungu anakuona. Zai, majikinu ni waponda. Walai, moyo unanisonona. Aya, tuku libikwama. Na bado napenda. Oya, mwache zai kwanza. Au bado napenda. What you want me to do? Me I go die for you. Siko feel karibika. Love me kuisha sio tamu.